namwachia Maulana, yeye ndo anayejua nikifanya ni laana. Mimi sijeumbuka, si unajua embenono limelala mchangani, moyo wangu na msongo wa mawazo jamani. Sina imani na majirani, maneno mitaani pepele pepele baby. Sina imani na majirani, maneno mitaani pepele pepele baby. Kisuli suli wa moyo, baby wangu wa moyo, kisuli suli wa moyo, kisuli suli wa moyo, baby wangu wa moyo, kisuli suli wa moyo.
Nimewahi kuishi na watu kama hao, usisikize mengi maneno yao, hawataki hawapendi, wanataka tuachane. Nimewahi kuishi na watu kama hao, usisikize mengi maneno yao, hawataki hawapendi, wanataka tuachane.
Wanaelewa pendo lako limeguma mini wako
mabuba.
Kila mala kila muda wanaelewa pendo lako limegoma mini wako
mabuba.
Kila mala kila muda wanaelewa pendo lako limegoma mini wako. Baby you know much I love you, baby you know much I need you, baby you know much I love you, baby you know much I love you, baby you know much I need you, baby you know much I love you. Kila tambua kwenye dunia hii yapo mengi nimepitia, basi nitulize kwenye moyo, nitulize, achana na hao wachoyo, nitulize baby. Basi nitulize kwenye moyo, nitulize, achana na hao wachoyo, nitulize baby.
Nimewahi kuishi na watu kama hao, usisikize mengi maneno yao, hawataki hawapendi, wanataka tuachane. Nimewahi kuishi na watu kama hao, usisikize mengi maneno yao, hawataki hawapendi, wanataka tuachane.
Sina imani na majirani, maneno mitaani pepele pepele baby. Sina imani na majirani, maneno mitaani pepele pepele baby. Moyo ni ndowe wangu ma, popote ni enapo kivuli. Ugombi wa nini baby, wa nini? Moyo umenifanya shuja, nje naonekana kicha, nataka uniamini, my baby, uniamini.